Ati itisha tambla kaja shika signal, acha shike labda isikie kwa kisigino. Matap tap zinafanya wana tipito, mabamba zinapandisha malibido. Under my substance na maji minimal, nasikia utamu kama Bobby Cash na VBO. Piga shot kama kamradi maini pose, nasikia raha ndani ya roho na my knees and toes. Kameshika signal, kameshika signal, kameshika signal. Leo naita meeting kwa club, si ofisi. Happy hour na HR, team building. Kandia bigi tuna puff, no didi. Accountant wa makwang, mbele mbele. Vibe CEO konyagi na ma single tone. Ni why indie zone kisiagi wa ma digital. High kuliko rubani ako Wilson. Fry judu kwa maftani kama bidiko. Kameshika sigino, 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 kameshika sigino. Dibiwa kwa club bila pirito, bimiwa kwa jaka upigi shot. Tingisha madam kame pigwa shock. Hii ni city mababa tafuta sigino. Rada ni saisa ima mbakesho ni highlight. Prime time na wa rainbow at 9 live. Under my black light VIP tuki hide white. Na mamgalo anachana jaba na white wine. Kameshika sigino, 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 kameshika sigino.